Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 nibice 9 na 95 nibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 nibice 3 ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edi Rwemu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda iherutse gufata icyemezo kibuza amata gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro. Benshi mu bavuga ko babangamiwe n'icyo cyemezo ni abagemuraga amata bayajyana i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'abayagemura bayavana mu Gishwati aho bita abadongi. Baratabaza basaba gukomorerwa. Amakuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera mu ntara z'Uburengerazuba n'Amajyaruguru y'u Rwanda avuga ko mu bacuruzaga amata harimo kwijujuta gukomeye, cyane cyane mu batuye uturere twa Nyabihu, Ngororero, Rubavu na Rutsiro. Itangazo rya Minisiteri ifite ubworozi mu nshingano risaba inzego z'ibanze n'iz'umutekano gukora ibishoboka kugira ngo ayo mabwiriza ashyirwe mu bikorwa uko yakabaye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana yaduteguriye inkuru kuri iki kibazo.
Uko kwijujuta n'inkurikizi z'icyemezo Minisiteri ifite ubworozi mu nshingano yafashe mu byumweru bibiri bishize cy'uko nta mata azongera gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro kandi adaturutse mu nganda zemewe. Amabwiriza yatanzwe arimo kubahirizwa ubagena ko amata yose agomba kuva ku mworozi agemurwa ku ikusanyirizo naho akahava agiye kongerwa agaciro mbere y'uko yemerwa gusohoka mu gihugu. Ni icyemezo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko kigamije kunoza ubucuruzi bw'amata bw'umwuga muri tune mu turere tugize Intara y'Uburengerazuba aritwo Rutsiro, Nyabihu, Rubavu na Ngororero. Uretse kuba hari abakora urugendo rw'amasaha atari make bikoreye amata ku mutwe bagana ku makusanyirizo, abo twasanze ku ikusanyirizo Kogame ririmo aho ko mu karere ka Rubavu mvuko bibagendekera.
Uzana amata yawe wayikamiye bakakubwira ngo amata yawe yabaye amapfu. None amata y'amapfu harakaburi k'amata muziko kariho. Iyo mwatwereka akaburi k'amata kariho tukajya turajya kuyashingurayo.
Aba banyamahoko babafungurira tukabona isoko rihagije kuko ibi bisabo imvura nera mu kiguye. Ejo bundi mu kwa 12 ndaho bashobora amata yagishwe. Kuko ingiri gukama kagaro buno ejo bundi rabe gukama ubugaro bubiri.
Kuvejo ndanakiruka ku mata go nasizeho baganye nye ariko ngiye nyiringa amata yanyanditse ngo nzamwishyura kandi ngiyewe ahanga abayanyambuye. Icyo ni ikibazo mfite ku buryo nzishyura nyiringa bikaduteranye ngabura amafaranga nyakuru.
Iya narataga abanyamakuru ari kuyajana muri Kongo n'ibisabo biri kuyafata. Ibisabo bizayafata gusa bazabo nabo bayashira.
Mwatuvuganira ku nzego zo hejuru zikadutabara kandi aba banyamahoko batwishuraga buri munsi nta kibazo kibayemo.
Abadongi bageze amata ku makusanyirizo bayavanye mu Gishwati baravuga ko bahangayikishijwe no kutamenya irengero ry'amata ubuyobozi bw'amakusanyirizo bwita ko yapfuye.
Ubwo byahenga nimugoroba bapakira imodoka bajya kwigurishiriza abana bacu bape
ingingo zibiziriza. Aba bamara kuyagurisha bari bubaha amafaranga se. Ndayo
bagira.
Barayiri. Kuko bayamenye kandi bayagurishije. Ari amavide, ari amata ateretsemo. Nitumenye ho bari kuyarengana. Bamabwiye amata bacu bakajya kuyagurisha nimugoroba, amata acu tukayabura. Mwadufasha bwa dutabara kubera ko kagame yaduhaye inga ngo tuziragire.
tuzikame abana bacu barye bahage none na rubungu binga zacu za kagame bigaragara ngo nubungu nubo yihanda ndugwe na yanayemera bitewe nuko bega bazaca gaciro usamba barabuciye nda muntu kiciba kiciba ariko abasore gose naboroye ingazabo zoshira mudutabare gose uko twoze murabwite janye njo ngiye
ibi bibazo byugarije abadongi babihuriyeho nabagemuraga amata bayajyana igoma nabo barira yo kwarika kuko batagifite uburenganzira ku mata kiritse bayahawe n'uruganda Inyange Industries rusanzwe rutunganya amata amazi n'umutobe w'imbuto. Inyange nimwe muri sosiyete nyinshi zigize Crystal Ventures ishami ry'ishoramari ry'ishyaka RPF Inkotanyi riri ku butegetsi ari nayo bivuga ko ishaka kwiharira isoko ry'amata mu bice bibonekamo amata menshi mu gihugu. Uyu ni umwe mu bakorera muri koperative yajyana igoma litiro zisaga 1800 z'amata buri munsi ariko ubu barahagaze. Yabwiye ijwi rya Amerika ko bari biteze ko Inyange izajya ibaha amata yongerewe agaciro bakajyana kuyacuruza ariko
bano n'abandongi bo mu nka z'abatunzi bagura n'abatunzi bakaza kutugurisha baza kutugurisha twayagura Inyange ikaza ikatwirukanka ikayatwaga ikavuga ngo ishaka kugira gufata amata meza ngo ariyiduha tukajyayo twagerayo bakayatwima ngo bashaka ngo ari Inyange yabona yonyine ngo kandi natwe ntutajyane no muri Kongo.
Mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa bagize amahirwe kusanyirizo rikemera amata yabo barishyurwa amafaranga 160 kuri litiro y'amata mu gihe mbere yaguraga amafaranga y'u Rwanda 200. Ayo ubuyobozi bw'amakusanyirizo buvuze ko atari mazima na irengero ryayo ntirivugwaho rumwe. Banyira amata bimeza ko gurishwa rwihishwa n'ubuyobozi bw'ikusanyirizo ariko ryo rikavuga ko riyasubiza beneyo ibihabanye cyane n'ibyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kimwe na ministeri ifite ubworozi mu nshingano bavuga. Meya w'umusigira w'akarere ka Rubavu bwana Murenzi Janvier ati
itegeko rivuga ko afatirwa ubwo ubuyobozi buricara bukagena igikwiye gukorwa.
Bimaze iminsi bikorwa umwanzuro wafashwe kuyafatirwe mu minsi ishize wabaye
ndakeka byumvikana kuko ayo yamaze gufata irwa arahari kandi ababishinzwe baricara agena ibikwiye niko nikwibwiriza ari
naho madame Beatrice w'umuremyo umuyobozi mukuru muri ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe ubuziranenge bw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi biri mu bucuruzi ku murongo wa telefone yabanje kumbwira ko kugabanya igiciro kuri litiro y'amata tazaho byavuye
ukorera ikusanyirizo ridafite kapasite kwakira amata yose aje ibyo ngibyo ntabwo narindiri sinazi ko ndetse gituma igiciro baba baragabanya.
Hari n'ikibazo cyo kuvuga ngo amata yo bayapimye bagasanga ngo yapfuye banyira amata ntibamenya ngo yagiye hehe
uko ryize ubuziranenge wowe ibintu byapfuye urumva byagurishwa
akoreshwa iki none buriya
nta kintu ashobora gukoreshwa niba yasubiza nyirayo kuko aba yapfuye ashobora kugira nabi ubuzima bw'umuntu.
Baravuga bati ntabwo tumenya niba bayabyariye ngo babitwereke ntibayadusubiza ntibaduha amafaranga ntibatubwira n'ahantu ari
unato rimo watanga amafaranga ku bintu byangiye
none ubwo wenda mu buryo bwahuranyije kugira ngo bumve icyo gisubizo akoreshwa ashyirwa hehe
amata tujuje ubuziranenge ntabwo agomba kunyobwa hano bwajya mu bucuruzi bwo serumba ari kikindi cyo abasigaje gukora.
Itangazo rya ministeri ifite ubworozi mu nshingano ryasabaga inzego zibanze n'iz'umutekano gukora ibishoboka kugira ngo aya mabwiriza ashyirwe mu ngiro uko yakabaye. Hari abasanga ukurikije imbaraga zirimo gushyirwa mu gufata abatwara amata mu buryo ubutegetsi butifuza byumvikanisha ububasha bwa nyiri soko kuko umushoferi ufashwa atwaye amata y'abacuruzi ahita afunganwa n'imodoka ye abandi bagacibwa amande y'umurengera. Ni icyemezo bari basanzwe bacuruza amata binubira bavuga yuko batagishijwe inama kandi ko ari icyemezo mu by'ukuri kigamije kubakenesha. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Ganza Munyamagana. Turi kumwe kandi kuri telefoni numbabare ntago ari Eric, ni Claude Munyamagana. Claude, iki kibazo utunyuriyemo muri make ubucuruzi bw'amata cyane cyane ajyanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwari ku rugero rungana rute?
Nakoze Edi, ubucuruzi bw'amata bwambukiranya imipaka cyane cyane yajyanwaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ubucuruzi bwakorwaga n'umubare utari muke w'abaturage cyane cyane bo muri Rubavu ndetse n'abo muri Nyabihu na Rutsiro ndetse na Ngororero abasa nk'aho baturiye Gishwati bose, ariko hari n'amata yandi yavaga mu gihugu atari mu mafamu ahubwo abantu bororera mu mafamu asa nk'aho agiye ari mu ngo cyangwa se mu biturage nyine atari muri ziranzuri rusange za Gishwati ku buryo hajyagayo amata menshi cyane. Hari nk'amwe mu makoperative avuga ko yambutsaga amaritiro ashobora kugera ku 800 cyangwa se 10 ku munsi kandi iyo niyo akaba ari nka koperative imwe. Urumva ko ni ubucuruzi bwakorwaga n'abantu benshi cyane, haba abantu ku giti cyabo ndetse n'abari babibumbiye mu makoperative bwari busa nk'aho butunze imiryango itari mikeya. Ariko kuri ubu ngira ngo uko wenda bakurikije ijwi ry'Amerika babyumvise, ayo mabwiriza gutangira gushyirwa mu bikorwa kwayo byatumye umubare utari muto w'abo bantu bahagarara ntacyo ubu bari gukora nk'uko babivuga.
Hanyuma se aya mabwiriza arareba utwo turere cyane cyane tugizwe n'intara y'uburengerazuba?
Itangazo ryatanzwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ngira ngo ku itariki mu matariki abanza y'uku kwezi kwa cumi byavugaga by'umwihariko uturere tune muri turindwi tugize intara y'uburengerazuba, ariko nyine utwo twavuze twa Rutsiro, Nyabihu, Rubavu na Ngororero. Ariko ubucuruzi bw'amata muri rusange mu gihugu hose ubutegetsi buvuga ko bushaka kubukora mu buryo bwa kinyamwuga, uburyo amata yose abanza yaca ku makusanyirizo agatunganywa akongererwa agaciro nk'uko babivuga akabona kujya gucuruzwa. Ngira ngo ntabwo ari umwihariko hano gusa, ariko kuko no mu burasirazuba naho ibyo bibazo birahumvikana, aho usanga nko mu murenge ubuyobozi bwaho butegeka abatunzi cyangwa se abacuruzaga amata bose ko bagomba kubanza bayajyana ku ikusanyirizo. Ariko ibibazo bigaragara ha muri Rubavu no muri utwo turere tundi dutatu birasa nk'aho iri rusange n'ahandi mu gihugu, cyane cyane ku bijyanye no kutishyurwa kugenerwa ibiciro biri hasi kandi bari basanzwe bagurisha neza n'ibindi bibazo bitandukanye. Navuga ko hari ubucuruzi bushaka gusa nk'aho bunozwa mu gihugu hose nk'uko Minisiteri bivuga, ariko uburyo bikorwa birasa nk'aho bitari byajya mu matwi y'abagomba y'abagenerwa bikorwa niba ariko nabyita bari basanzwe muri ubwo bucuruzi ndetse n'abanyiri ubworozi cyane cyane abatunzi b'inka.
Ese ayo makusanyirizo leta isaba ko ayo mata yabanza kunyuramo afite ubushobozi bwo kwakira ayo mata yose?
Ngira ngo ni nacyo kibazo kigenda kigaragara hirya no hino, kuko nk'aha ngaha wenda turi mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu hari ikusanyirizo rifite igisabo cyakira litiro zitarenga 2500, ariko bakavuga ko iyo kimaze kuzura ngo bahamagare imodoka ikaza ikayatwara ikayajyana ku ruganda rw'amata rwa Mukamira, hanyuma bakongera bakakira yandi. Ariko iyo uhageze usanga haterekeranyije amata menshi cyane gitegereje kwakirwa, ubwo amara umwanya ategereje ni nako aba yongera ibyago byo kuba bayatema bagasanga ngo yapfuye, amwe bakayita ngo ko ari umubanzi, ayandi ngo yaje nk'amacenga. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bw'ayo makusanyirizo buracyari ntabwo mu by'ukuri bujyanye n'ingano y'amata bakira. Ikindi kibazo ngira ngo nacyo gihari ni uko usanga hakorwa urugendo, mu mabwiriza bavuga ko amata atagomba kurenza amasaha abiri ataragezwa ku ikusanyirizo, ariko ufashe nk'ikusanyirizo rya Kogame riri aha muri Mahoko ugafata umuntu uvanye amata ahantu bita nko muri Musenyi mu masangano ya za Rutsiro na Nyabihu na Rubavu, umuntu uvuyeyo uyikoreye n'amaguru ntashobora gukora urugendo ruri munsi y'amasaha atatu. Bivuze ngo ufashe ayo masaha atatu yagenze akongera agategereza andi masaha runaka ategereje ko igisabo babanza bagitegura ayo mata agashyirwa mu bindi mu kindi gisabo. Urumva harimo ikibazo gikomeye ku buryo ngira ngo hari ubwo bushobozi bw'ibyo bisabo byabo cyangwa se ayo makusanyirizo buramutse buzamutse, ahari icyo kibazo gishobora kuba cyagabanyuka ku kigero runaka. Ikindi nanone ni uko usanga nko mu murenge nk'akarere ka Rubavu gafite imirenge 12 ariko gafite amakusanyirizo 7 yonyine. Urumva hari bamwe bibasaba kurenga umurenge bakajya mu wundi gushaka ikusanyirizo. Urumva rero amakusanyirizo aracyafite ibibazo.
Claude Munyamagana mukanya ndakure kukomeze imirimo yawe, ariko uhagarariye Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi muri iyo nkuru yawe waduhaye yagize ati ntabwo amata atongerewe agaciro agomba kunyobwa cyangwa ngo acurujwe. Ibi bivuze iki?
Ngira ngo uko babivuze ni mu kiganiro twagiranye wenda se ntabwo cyumvikanye mu nkuru yose cyose, mu kiganiro cy'iminota nka 15 usanga uko babisobanura n'uko amabwiriza yabo yari yanditse bihabanye mu by'ukuri n'uko bikorwa kuri tere iyo uhageze cyangwa se ukaganira n'abari basanzwe babikora. Kuvuga ko ayo mata adashobora gukoreshwa cyangwa kunyobwa, abantu wenda babivuga mu buryo butandukanye ko ari ukugira ngo abahawe isoko babone ayo mata cyangwa se babone ubwo burenganzira bonyine kuri ayo mata, n'ubwo ubushobozi bwabo abacuruzi bari batanzwe ndetse n'abagemuraga amata bavuga ko buri hasi, cyane ko nk'igiciro mu byumweru bibiri dufite litiri imwe yavuye ku mafaranga 200 ubu ngo biragura 160 aho ni hamwe ariko n'ahandi wenda bigiye bifite ukundi bimeze ni ukuvuga ngo uko we yavugaga ko ayo mata nta kindi na kimwe ashobora gukoreshwa nubwo nta atatanga igisubizo cyahuranije niba koko bayabyarira ngo kuko abayazanaga bari bafite kumenya ngo amatsiko niba yatumare batubwire ngo barayabyarira cyangwa bigenda gute kuko bavuga yuko ayo mata agenda akagurishwa rwihishwa akagurishwa n'inzego ziba zayafashe bafatanywe n'inzego z'ubuyobozi ariko inzego z'ubuyobozi nk'uko wenda mu nkuru babyumvise cyangwa se nk'uko badiyibwiriye abo twaganiriye haba ubuyobozi bw'akarere ndetse na minisiteri bo bavuze ko ayo mata adashobora kugurishwa adashobora no kunyobwa ngira ngo edi ni uko nguko nabivuga ibindi hari abantu turi kumwe bari basanzwe bakorwa ubucuruzi ahari hari ibindi bisobanuro bari buze gutanga birenze ibyo ngibyo
hanyuma se ku ruhande rwa Kongo aho ayo mata yajyanwaga bari barigira bagaragaza ko batishimiye ko ayo mata yinjizwa mu gihugu cyabo
ngira ngo nko mu minsi yashize hari inama zagiye ziba baba bari gushaka kugaragaza ibicuruzwa bimwe na bimwe bagomba gusonera urutonde rwari ruriho ibicuruzwa bigera ku 168 bigomba gukorerwaho imisoro ya gasutamo ariko muri byo hari harimo n'ubundi ibitarumvikanwaho ku mpande zombi gusa ntabwo navuga ko habayeho kwinuba ku ruhande rwa Kongo kuko amata yo mu Rwanda muri rusange wasangaga bayishimira bayagura ku bwinshi uburyo ubungubu wenda nabo ntahamya neza niba nta kibazo cy'amata bafite nk'uko nahangaha ahantu hamwe naho ushobora kugera mu maresitora wasaba amata ugasanga niba igikombe cyaguraga amafaranga 200 ubu kiri kugura 300 kuko ari kubona abantu bake cyane
Claude Ganza Munyamagana umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera mu ntara z'Uburengerazuba n'Amajyaruguru y'u Rwanda mu rwego kandi rwo gusobanukirwa neza ingaruka iki kibazo kimaze kugira twatumiye bamwe mu bacuruza n'abatunzwe n'ubucuruzi bw'amata kuri telefoni turi kumwe na Bwana Etienne Harerimana wo muri koperative Amata y'iwacu mwiriwe neza Bwana Harerimana
mwiriwe neza
Turi kumwe kandi na Sifa Esther akaba umwe mu bacuruza amata imbere y'igihugu mwiriwe neza nawe Madame Esther.
Mwiriwe namwe.
Bwana Harerimana iki kibazo cy'amata atemerewe gusohoka mu gihugu cyangwa se kugurishwa atongerewe agaciro mwebwe muri koperative yanyu mwacyakiriye gute?
Twebwe kimara ku icyo kibazo kimara kuboneka twagize ikibazo kuko twari dutunze imiryango yacu amata tuye twakoragaho mituweli dusante kugira ngo tubone ubwishingizi mu kwivuza ndetse n'ibindi bibazo binyuranye muri rusange ariko icyo kimara kutugeraho rero ntabwo twacyakiriye neza ahubwo twigishije ari ikibazo kitubangamiye nuko nyine nanone ari ingamba zafashwe na leta nta kundi twagombaga kubikora nyine twarabyakiriye
Tubibutse ko twagerageje gutumira abayobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi bamwe batubwiye ko icyo cyemezo cyafashwe badahari abandi ntago bitabye telefoni zabo zigendanwa bivuze ko tutashoboye kuba turi kumwe nabo muri iki kiganiro Sifa Esteri iki kibazo cyangwa se iki cyemezo cya leta hari ingaruka cyagize mu bucuruzi bwawe dore ko usanzwe ucuruza amata imbere mu gihugu
yakoze cyane ingaruka zo nyinshi cyane kubera ko niba wacuruzaga kugira ngo ubashe kubaho nanjye ndi umumama urera abana bane kandi bivuze ngo ninjye responsable wabo hanyuma kugeza ubu nkaba nicaye kandi bavuga ko ikibazo ari ukwambutsa amata ariko n'ubundi waba uyavanye nkaho nkanjye nayo ntiyimaho ko ariko nayo mfite kapitali y'igisenyi ariko iyo ntunganije amata nkayamanura amata arafatwa akajyanwa ngo ku karere kandi ubwo amata twawe nta yindi nkurikizo ubwo nyine urataha ukihanagura
Leta irabasaba kujya mujyana ayo mata mu makusanyirizo ubundi ntabwo mwayajyanagayo
nakoze cyane njyewe nari umuntu ubundi twari dufite amashyirahamwe nkanjye nkora muri koperative Umutozo twari twemerewe kwakira amata twari amashyirahamwe azwi n'akarere hanyuma tukayakira tukayatunganya umuntu wese akishakira isoko mu buzima busanzwe. Bamwe bakoraga mu gihugu cya Congo, abandi bakorera mu Rwanda ndetse no muri Congo rimwe nigeze nkorerayo, ariko naho duhura n'imbogamizi kubera ko hari igihe nk'umwaka ushize bigeze badufatira imyanzuro batubwira ko tutagomba gutwara amata atari mu bicuba. Ndabyibuka ko twarambutse abari bafite ubushobozi, njyewe nagerageje no gukorana n'amakoperative kenshi cyangwa se amakusanyirizo. Umwaka ushize nakoranaga n'ikusanyirizo rya Mizingo, abantu baransuye bansanga aho kuri koperative yacu Mahoko, bansaba gushaka ikusanyirizo nkorana naryo nk'umuntu wigenga. Njya ku ikusanyirizo rya Mizingo ndahakorera nta kibazo nigeze ngerana nabo. Bageze igihe cyo kuvuga ngo twambutse amata mu bicuba turayatwara, tuyagejeje muri Kongo abantu twese twatwaye amata mu bicuba, abakongomani baradufunze twavuye dutanze amafaranga. Bakatubwira ko twebwe amata yacu niba ari twe dukeneye mu bicuba byacu agomba kujya aba mu Rwanda kuko bakeneye amata yo mu majerekani.
Iyo uvuze ko ayo mata wari usanzwe uyatunganya, kuyatunganya bivuze iki?
Ni ukuvuga ngo tuyafata ari inshyushyu tugateka tukavuza, hanyuma nyine tukayajyana muri kafetari ahantu twakoreraga. Ariko ubungubu kugeza ubu ntabwo bita ngo yajyanye kuyacuruza, ntibita iki. Icyangombwa ni uko amata bidashoboka ko ushobora kuyatwara. Kandi noneho ikindi kibazo tugira, amata niba bavuga ngo kumukamira, ntabwo uzaba utuye hano Gisenyi uzamo kujya gutega amata kumukamira y'igiciro kidashoboka, kuko batubwira ko kujya kurangura hariya ilitiro ni amafaranga 500, ukibaza ugasanga no ku isoko kuri Terahuri ntabwo igiciro kiramenyerwa. Hari ucuruza amata yo mu nka ze, hari na bamwe ubona ko baba bakorana n'amakusanyirizo, ariko ugasanga ni ibintu birimo akajagari ku buryo ndetse bamwe ubu twafashe imyanzuro yo kwicara, ariko bifite ingaruka kuko nkanjye niba abana banjye baryaga ari uko nagiye uyu munsi nkabanirwa nicaranye nabo, ni ikibazo kitoroshye. Ntabashaga kwishyura inzu ari uko nagiye nkagabura abana banjye ariko nagiye, ariko bumaze ibyumweru bingahe nicaye mu rugo. Urumva ko ingaruka ziri ku bantu benshi, ntabwo ari njyenyine, kuko niba hari ikintu cyari gitunze cyane cyane abamama nkatwe tudafite ubundi bushobozi tudafite n'abagabo muri Rubavu, bigatuma tutiyandarika kandi tukagira ubuzima bwiza abana bacu ugasanga ntaho batandukaniye n'abandi. Ni icyo kintu cya mbere cyari gitunze. Mukoze n'ubushakashatsi mugasura ingo z'abamama bari batunzwe n'amata, wasanga abana babo batandukanye n'abandi bantu bakora ubundi bucuruzi budasanzwe, kuko bidufasha kubaba hafi kenshi amasaha menshi baba uri kumwe n'abana ubakurikirana, kandi n'ubundi ntibitume utabona ikibabeshaho.
Bwana Harerimana, ibyo bibazo bya Sifa nawe murabisangiye?
Ndumva tugifite muri koperative yacu kuko ni ubuzima rusange twari dufite, kuko nta mirimo twahingaga twacuruzaga twaryaga ariko tuvuyigoma. Ubwo rero uramutse urebye usanga iki kibazo nakitugomba twese, kuko umuntu wese muri uyu mujyi nta handi yarya akuye usigenda kuba ari muri ubwo bucuruzi. Kandi ikindi nakongeraho ni uko icyo kibazo nubwo bagifashemo umwanzuro hari imbogamizi twebwe twakibonagamo. Nk'ubu ngubu muri gahunda za leta bibonagamo abantu bacuruza amata, kuko icyo bavugaga cyose twagikoraga kandi ntabwo twagandira ubuyobozi nawe urabyumva. Ariko icyo kibazo cyerekeranye basa nk'aho badufunze inda kandi tugikeneye kurya. Nari ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe yagira icyo yongera akanyunganira kuko dufatanyije uwo murimo.
Muraho neza.
Muraho cyane.
Mwitwa bande?
Mwitwa Gentile.
Icyo kibazo cyangwa se icyo cyemezo cyafashwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi cyo kubuza amata gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro, aho ngaho mwebwe mwabyakiriye gute mwe?
Bigaragara u Rwanda rwacu nta kibazo rwari rusanzwe rufite, ariko iyo hajemo ikibazo cyo kuba hajemo ubukene biba ari ibindi bibazo birenze. Ni ukuvuga ngo uyu munota niba abamama cyangwa se abagabo badafite ubundi bushobozi kuba barize ngo bagire amashuri babashe kubona akazi muri za minisiteri, baba baprofeseri cyangwa abarimu, baba abaganga, abacuruzi, ni twebwe tubasha kwisanga muri ibyo byiciro. ariko ni ukuvuga ngo uyu munota iyo habayeho ikibazo cyo kuba niba twarafashe gahunda yo kuvuga ngo u Rwanda rwacu tugiye kwibumbira mu makoperative ushaka uburyo twabaho bakadushishikariza kujya mu makoperative kugira ngo tubashe kuba twakwiteza imbere amakoperative tukabasha kwihangira imirimo tukabona yuko umurimo wo gucuruza amatariyo wabasha kutworohera ariko noneho uyu munota bikaba byabaye n'ibindi bindi twakwita nk'akavuyo cyangwa se agatogo mu kindi kirimi biba byahindutse
hanyuma se ntabwo mufite ubushobozi bwo kuba mwashyira mu bikorwa ibi bisabwa na leta byo kujya mwongera agaciro ayo mata yanyu
ubushobozi dusabwa se mu by'ukuri ntawe wenda ushobora kuba ubasha kwigerera nk'aho ngaho wumva ubushobozi burenze ubwo twari dufite ari ntibuje ni ukuvuga ngo ubushobozi bari kudusaba twebwe ubwacu nk'abanyarwanda batuye amahoko tubona buturenze ni ukuvuga ngo babanje kutubwira ngo dushyire amata mu mambalaje kandi mu by'ukuri nk'ahantu ducururiza ni muri demokarasi ni muri repubulika
iharanira demokarasi ya Kongo ikababwira ko bo bakeneye amata mu mabido
ikatubwira yuko ayo mambalaje utwo tujerekani ubundi abakongomani bakunda amata afashe ukuntu ameze nk'amapfundo sinzi niba wenda ubyumva wowe
ndabyumva
ni ukuvuga ngo ni amata atavuruzi abakongomani dukorana n'abashi abashi barisha amata ubugari ariko ibyo ngibyo twebwe ni inyungu zacu kubera ko niba twakoraga amata tukayavuza tukayavuriza mu mabido tukayajyana tutigeze tuyacugusa cyangwa se tuyakojejemo umutozo twagezagayo bakayishimira
ni ukuvuga ko mwebwe mwabagurishaga amata mukurikije ibyo bashaka
ibyifuzo byabo ariko uno munota ntabwo ibyifuzo byacu byasubijwe inyuma ni ukuvuga ngo mu by'ukuri turababaye kandi nta n'icyo duteze kwigezaho bitewe n'icyo twari twaramenyereye ntabwo imikorere y'u Rwanda twese twayihuriraho ngo tubashe kugira icyo tugeraho niba bamwe bari mu nkweto abandi bakaba mu nyanya abandi bakaba mu miteja n'intoryi natwe tukabasha kuba twakwihangira umurimo ku bijyanye n'amata kandi tukayatunganya neza bitewe n'uko nge natetse ntabwo uruganda ruzanyerekera ukuntu nzateka bishimishije umukiriya wanjye ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri nta kindi kintu twumva twe twakora usibye ubuvugizi kuko nk'abana bacu barababaye kurusha uko twe tubabaye kubera yuko iyo ugiye ku ishuri umwana agiye ku ishuri akakubwira ngo nkeneye ikaramu wayikuraga ku mata wakenera ikayi ukayikura ku mata wakenera ibyo kurya ukabikura ku mata ni ukuvuga ngo turababaye nkamwe ahubwo mwatubera abavugizi kurushaho
mugume kuri telefoni zanyu iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edirwema aho uyu munsi turimo kuganira ku cyemezo cya Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda kibuza amata gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro twagerageje gutumira abayobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi bamwe twavuganye batubwira ko icyo cyemezo cyafashwe badahari abandi ntabwo bigeze bitaba telefoni zabo zigendanwa ubwo ubutatu zakomeza tubashakishe bagira icyo bavuga kuri ibi bibazo ahanini birimo kuvugwa n'aba basanzwe bacuruza amata kuri telefone turi kumwe kandi n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira icyo bavuga mupenzi wiriwe neza
bravo neza murakomeye
uri hehe
ndi Kigali
ikibazo cyawe
murakoze nubwo ndi Kigali ariko kare ya karere ndakazi penda kazi bihagije twese muri iki gihugu nta wanze iterambere rwose ariko iterambere kuri bamwe abandi bakena iryo nta terambere ririmo urugero arambo nka kariya karere za Mahoko uzamutse za Nkamira Bigogwe kugera za Mukamira abantu benshi bari batunzwe na Gishwati bo bari abahinzi ibyo murabizi leta ibambura amasambu bitwaje amasuri ahantu hahingwaga ibirayi bahinze ibyayi nuko none barabaturage bahariya ikintu cyari gisigaye kibatunze ni ugucuruza ayo mata kuko barumva bari bafite inkara mu gishwati bakamanura amata bakayaha abo badongi wumva abadongi bakayajyana za Gisenyi bakayaha abo ayo makoperative mwaganiraga nayo nayo nabo bakambutsa amata muri Kongo abantu bakabaho
ese burya abadongi bishatse kuvuga iki kuba dasobanukiwe n'iryo jambo
abadongi bo n'abantu nshobora kubisobanura uko bitari reka mbireke ubibaza abo abo bafite amakoperative bo barabizi babizi kundusha
baraza kubisobanura
noneho bariya abaturage batuye muri kariya karere ikiza wenda nako mufiteyo umunyamakuru hari ubukene n'inzara ntigeze mbona none bo kongerera amata agaciro birumvikana ko ari imvugo nziza ariko icyo turi kubona ni uko amata ahubwo yabara abaturage bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe icyiciro cya kabiri ni uko ahubwo yateshejwe agaciro niba litiro yaraguraga amafaranga magana abiri akaba ari kugurishwa amafaranga ijana yonyine urabona abanyarwanda aho kugira ngo dutere imbere ahubwo turagenda dusubizwa inyuma bya bintu byitwa bya bintu bya ngo monopoli bya bindi bantu biga muri ekonomi za kapitaliste urasanga abantu bariho bakize n'ubundi nibo bagenda bakira
kwiharira isoko
kuko biriya isoko riba rihawe umuntu umwe harya ibyo ni iterambere muri ibihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere nsoza His Excellency yiyamamaza yaravuze ati ngiye kuvana intera iri hagati y'abakire n'abakene mwese mwarabyumvise abivuga nuko yarebye akabona kuko kiriya kintu ni ikibazo gikomeye ahubwo njyewe icyo mbona ndabona abantu barushaho gukena rero niwe nk'urugero rugaragara barazunguzaga Nyabugogo bakabaho wamenye iyo barigitiye abantu nk'abo bacuruzaga amata ntibatswe isoko harya ubwo kandi hari ikindi kintu nakwisabira ubuyobozi bwacu rwose bajye batubabarira ubungubu ikoranabuhanga rimaze gutera imbere bihane ikintu cyo kubeshya niwumva bavuze bati inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze bagerageze umenye ko abaturage bagiye guhutazwa my friend
mupenzi urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe ariko nk'uko nabivuze mbere ntabwo dufite abayobozi kugira ngo babe bagira icyo babivugaho twagerageje kubatumira benshi telefoni zabo ntibazitabye abo twavuganye nabo batubwira ko batari bahari ibyo byemezo bifatwa dufite undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika niyo nzima mwiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
ye ni intererano nashaka gutanga ubwa mbere ndashimira Minisiteri y'u Rwanda pe kuko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda kuri njyewe nk'umuntu utuye Kigali ndumva yafashe icyemezo kizima kuko urebye muri iki gihe amatara ahenze noze endemirise twayigura senka mu mezi ashize guhera mu mpera z'ukwezi kwa cyenda utegura amafaranga 700 nako nyine kuyibona ni karari ni ukwirukanga ushobora kugenda umunsi wose utari wabona minusi y'iritiro ry'amata urumva yuko kenshi yashirira muri Kongo intererano nosaba aho ngaho ndahashima cyane bakoze ibintu byiza cyane intererano tanga ahubwo abo bacuruzi bashaka ubuvugizi hama bitare bumvikane na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi hama babashyireho igiciro banabahe n'amasoko bacururizemo hagati mu gihugu ariko gusohora amata hanze bayajyana hari abenegihugu bayabuze urumva yuko ari ikibazo
urakoze niyo nzima urakoze cyane Sifa wumvishije icyo kibazo cyane iyo nzima
urakoze cyane niyo nzima ntabwo mpamanya nawe kubera ko yagendeye ku byifuzo bye ntabwo areba ku nyungu rusange arareba ku nyungu ze ku giti cye
ashobora kuba atuye I Kigali atazi ingaruka kugeza uburubavu dufite none niba ahamya ko demiritre igura amafaranga 700 yitiro ku isoko ku makusanyirizo ku borozi ikaba igurisha 160 ashobora kumbwira gute ko batarimo ahabwa agaciro ntabwo mamanya nawe kabisa ahubwo ni umuntu nashimira ni mupenzi watanze igitekerezo bwa mbere ibyo avuga ngire ntihari aravuga nk'umuntu watuye rubavu ntabwo umuntu yavuga ibyifuzo bye ngo abirangize uko bihagaze yenda atari nk'umuntu utwimaho ko ngere ntabwo ari ubwa mbere nahuye n'abanyamakuru nigeze no guhura nabo kuri duwane mbere nkigerageza kubikora bansaba amakuru nabo zanjye ntabwo nabahereza amakuru hano keretse muri kuri tele na mukabyibonera kugira ngo mwumve ko atari amakabyankuru ntabwo rero rwose nge namanya n'uwo muntu wemeza ko ikibazo ari ukwemeza amata munuza kuko ikigaragara batugamyemo nta banga ririmo kuko niba baciye urugeri bwa nyuma bakajya muri Congo gucaba y'amasoko bigaragara ko ni isoko ryacu bashaka kwica abaturage bo hasi ababayeho n'ubundi bagakomeza kubaba gusa ntabwo twabirwanya kubera ko n'ubundi ni ubuhanuzi burimo budusohore aho nk'abantu twasenge twiga dusoma bibiliya tuvuga ko inyamaswa ni izizatungwa n'intoya nibareke kutwugamamo icyifuzo cyabo turakizi kuko niba ikibazo ari amakusanyirizo twebwe icyifuzo cyacu amata najye ku makusanyirizo tuyafate ku makusanyirizo dukore ibyifuzo by'abakiriya bacu niba mu Rwanda hari ibyemezo by'amata uburyo agomba gukorwa babyemere no muri Congo ko amata agomba kujyaho ko abakongomani bashaka babyemere mu Rwanda baratubwira bati amajerekani agira imyanda hari mu mukondo bakatwereka amambaraje bifuza tukabasaba ese gute batakora ambaraje bimeze nk'amajerekani dusanzwe dukoresha ko uruganda ari urwabo iriya mikondo bakayifunga ikaba ipolitiki yo guterura gusa ibyo bintu niba bitwemeranyije hamwe natwe none turumva icyifuzo ni uguteza amata imbere icyifuzo ni cyangwa icyifuzo ni uko isoko ribi ry'umuntu umwe icyo cyo cyamaze kutugaragarira
Harerimana ari icyo wongeraho ku byo Sifa avuze
njye icyo nongeraho mwene data avuze yuko kuba minisiteri yarafunze ruriya si ukugira ngo muri Congo kuboneka amata njye icyo navuga muri iyi minsi y'amezi kuva mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwezi kwa 11 amata aba ari makeya ariko kuba makeya ntabwo byabuza abanyarwanda bose kubona amata kuko twese tuyasaranganyije kandi tukanakora ibi byatugirira umumaro kuruta uko twasanga twigunze ubu ngubu buri muntu wese arimo kureba ngo mbese ndaryitse ntabwo barimo kureba kuri icyo kintu ahubwo bakumva yuko amata y'igiciro cyazamuye yazamutse muri Kigali ariko hano i Rubavu iritire ntabwo nigeze iva ku mafaranga 250 300 y'ikivuguto ubwo rero ugasanga wowe uko bivuga gutyo ni amarangamutima ye ariko twebwe nk'abaturage b'i Rubavu rwose dufite ikibazo kiremereye kuko niba yaratunze abantu bagera ku 1000 nibura nka 2000 bari barimo kuyacuruza uyu munsi wa none ubwo byo birutse birimo kuvaho natekereza ngo aho hantu avuga ati nibura mureke abaturage nabo babeho kugira ngo nabo kuba ku Rwanda rwacu rwiza nkuko dufite umutekano mwiza twagezweho n'umukuru w'igihugu
ese Harerima ku munsi ku mucuruzi usanzwe w'amata ayo mata yamwinjirizaga nk'amafaranga angana ate
ubundi hari icyo twita amabido amajerekani y'amajerekani ijerekani yarigezaga muri Congo kuko muri Congo batanga imisoro ntabwo wariburaga amafaranga 500 waba ajyanye amabido 10 yaburagaho 5 ukarya kandi ukaniteza imbere muri bya bintu byo bita ngo ni ibimina n'imisanzu y'amakoperative nayo ikaboneka hakabaho no kugira ngo twiteganyirize muri bwa buryo bwa mituweli n'ubumwe bwa bumwe navuze bwa mbere ibyo byose rero niko bitwubaka kandi byari bitugejeje ku musaruro ushimishije kuko nta wajyaga gusabiriza ariko ubundi wowe bigeze aha ngaha ndakugurira umunsi wa none abana barimo kurara inzara abamama barimo barigunze barimo kurira usanga ari ibibazo biremereye cyane ndamutse mvuza akaboro ka bose ngira ngo twageza neza ariko ibyo ngibyo nibyo nabasha kukubwira
kuri uyu munsi se iyo ufashe ayo mabido yawe ukayashyira mu modoka se cyangwa se ku igare bigenda gute
bisubiremo nabo bumva neza kuko
ndavuze kuvaho iki cyemezo gitangarijwe na ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi iyo umucuruzi afashe iyo jerikani ye y'amata bigenda gute hari inzego z'umutekano zibahagarika bigenda gute
kugeza uyu munsi wa none rero ubu ngubu usaba tuvugana imodoka za polisi ziri mu muhanda ziteze amata iza karere zirahari ni ukuvuga ngo amata iyo bayafashe ntabwo twamenye ngo bayajyana hehe icyo tubona gusa ni uko bayakaba abayatwaye
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongere nibutse ko twagerageje gutumira abayobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi ariko ntitwababona kuri telefoni kugira ngo bagire icyo bavuga kuri ibibazo by'abasanzwe bacuruza amata cyane cyane mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda kuri telefoni turi kumwe na Munyaneza wirwe neza
Munyarwanda
uri hehe?
Kigali.
Ikibazo cyawe.
Ndabwiza ukuri. Ngiye kubaheraho ku rugero gatoya. Urabona Bwana Edi. Haje gahunda y'ikusanyirizo ngo ry'ibirayi. Mu nce za Gisenyi na Ruhengeri n'ahandi byera. Ikiro cy'ibirayi please cyari amafaranga 120. Ariko aho yo makusanyirizo agiye ubikiro cy'ibirayi kigeze kuri 350 400 bisanishe rero n'ibyo byo kuvuga ngo amata ibyo ni bya bindi by'abantu bakomeje kwikubira ubukungu niba umuntu yafataga amata afite ubuziranenge igihugu kikamwemerera agasohoka akayageza igoma akabona igihumbi akabona bibiri abana bakiga iryo kusanyirizo bari kuvuga ngo bashyizeho amahoko ridafite n'ubushobozi bwo kuyakorekitinga yose ubirebye biganyije iki biganyije iki umbwire ubare njyewe aho mu nce zaho ngaho za Rubavu niho mvuka uhagaze ku muhanda amagare yamanukaga cyangwa se n'imodoka zitwara amata muri Kongo abantu babikoraga barakora iki ubu leta ifashe ibyo byemezo irabateganyiriza gukora iki ikindi kintu ndabaza kubera iki abo bantu bo muri minisiteri bicara bagafata ibyemezo nk'ibyo bahamagarwa ku matelefone ntibitabe ngo bavuge icyo bashingiyeho nta muyobozi ubutakwiye kwitaba telefone ibisobanuro ese ibyo ni byo iterambere cyangwa se hari inkuru yanyuze kuri radiyo yanyu y'ibishanga byambuwe abantu bigahabwa ba rwiyemezamirimo ese ko mu nkingi z'iterambere z'igihugu mu nkingi leta itwereka mu mirongo migari ko harimo kuzamura imibereho rusange y'umuturage umuturage ni gute atazaba yabona bwa buzima bwo kubona isabune bwo kubona ibishyimbo kubona bwa buzima bwo hasi imibereho y'abaturage azabaho gute bose baragira ngo twese tube muri City Tower tube muri Kigali Convention Center twumva hari abayobozi birinzwe kuvuga ngo bari kubaka imihanda iyi mihanda izagenderamo nande nta muturage wariye nanzura rero Bwana Edi iki cyemezo hari ibyemezo ubundi biba ari byo ariko biba biri primatire biri primacua byakagombye gutekerezwaho ese abantu bakora ibi bakoraga iki barerekeza he mu mujyi wa Kigali Caguwa yaracitse ibiki byose ni gahunda za leta ariko iyo witegereje neza iyo witegereje inzara abaturage usiga uhita ku muntu ukabona inzara ku maso please aba bantu bicara bagafata ibyemezo nk'ibi ngibi bajya bamaza biba ari byo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko biba biri primatire bigomba kubanza gutekerezwaho rema birababaje urumva uwo mubyeyi arakubwira arababaye kubera aho yahahira aragiye he arakora iki ni ukuvuga ibyo biba biri muri ya ndorerwamo y'aba bantu bo bahita bavuga okay tugiye gukora Uganda runaka duhe imisoro leta imeze gutya na gutya kuko leta ibona izakorekitinga imisoro icyarimwe ibyo ntago mbibonamo nk'iterambere ry'umuturage murakoze byabafashe ariko abantu bicara bakabifata ibyemezo muri izo ministeri bajye banitaba n'amatelefoni batubwire bakorera twebwe abanyarwanda. Murakoze.
Turagushimiye cyane Munyaneza, nawe Kigali mu Rwanda. Sifa, hari icyo uvuga kuri ibi Munyaneza avuze?
Turakumva.
Gentil, hari icyo uvuga kuri ibi Munyaneza avuze, niba wabikurikiye?
Ntabwo nabikurikiye neza kubera yuko abafite telefone ni babiri.
Yaravuze cyane
ariko nta
yaragarutse kuri kubijyanye n'amakusanyirizo, avuga ko akenshi aya makusanyirizo aho yagiye akora usanga asa nkaho aho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza ahubwo birushaho kuba bibi, cyane cyane mu bijyanye n'ibiciro. Yatanze urugero mu makusanyirizo y'ibirayi, noneho no mu mata, aho barimo kuba kubasaba ko mujya mujyana amata yanyu ku makusanyirizo cyangwa bariho muyakura.
No kuvuga ngo nkuko abacuruzi b'ibirayi bashobora kugenda bakajya ku makusanyirizo y'ibirayi bagakurayo ibirayi, natwe tuyakuyeyo mu by'ukuri tukayatunganya ntacyo byadutwara, kuko ni nabyo ubushize bari badusabye. Ndetse turabibemerera tubabwira yuko kuyakurayo ntacyo bidutwaye, icya mbere ni uko tubona iterambere ryacu ndetse n'iry'u Rwanda. Bivuga ngo uyu muntu wese uri mu koperative yacu, amata y'iwacu, twari tumaze kugera ku modoka ebyiri, tumaze kugura ikibanza cyo kuba twabasha gushyiramo aho dutunganyiriza amata, ariko uyu munota niba bimeze gutyo bigiye gusenyuka, kuko ntacyo twaba tukimaze bimeze bityo. Ni ukuvuga ngo rero ubwo hari habonetse amakusanyirizo kujya gufatira ya mata ntacyo byari bidutwaye pe. Ariko kuba basa nabo batunyaze isoko rya Kongo rye ryatugaburiraga nk'abantu baturiye umupaka wa Kongo ni ikibazo. Uyu munota ubushize harabigeze, niba ari ibihuha ariko ndumva bigiye byose byarabayeho, arabigeze gufata amata, Inyange yigeze gufata amata mujyana kuporo, aho bita kuporo muri Kongo. Abakongomani bavuga yuko ayo mata batayashaka, ndetse banze Inyange yarongera pakirisubizayo. Amata yacu barayakunda kubera yuko ari amata bifuzaga, baravuga bati amata ameze gutya yoroshye, ameze nk'inshyushyu, ntabwo twayakunda yacika, yacika amazi, ibintu nk'ibyo. Ariko mu bigaragara pe ntabwo natwe twifuza yuko tutabaho nk'abantu bashaka kuba ibigande mu gihugu. Nibaduha amakusanyirizo batubwire bati amakusanyirizo ngaya mufatira ya mata, ntabwo dushaka ko isoko ryacu riba akajagari. Tuzagenda dufate amata dushaka ahantu tuyakorera neza, ariko amata natwe tubashe kwiteza imbere, bitavuze ngo bigiye guteza imbere umuntu umwe ku giti cye, itabaye iby'abantu benshi mu by'ukuri. Aricyo ngicyo nabasha kuvuga.
Ese Gentil, mbere yuko iki cyemezo gifatwa mwaba mwaragiranye ibiganiro n'abo mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubworozi n'ubuhinzi?
Ndo ibyo bintu bijya kubaho barahamagaye baravuga bati twebwe dushaka ko tugirana ikiganiro, ariko ibyo byavuye kuva mu rwego rw'akarere. Ni ukuvuga ngo bahamagaye abayobozi bamwe na bamwe bababwira yuko ngo amata agiye guhagarara, ariko ntabwo batubwiye impamvu, baduhaye n'amatariki, byavuzwe nka none ejo bitabiva. Kuko n'abari batwaye amata batabiteguwe bageze aho ku mupaka hari igisenyi kuri petite bariyeri, amamodoka ntiyigeze yambuka, bapakururiye aho ngaho, abubasha kwambutsa bacora baracora, ariko bivuga ngo ntabwo twigeze tubitegurwa mbere.
Gucora ni ukuvuga iki?
Gucora ni ukuvuga ngo niba abantu baza bagafata amata bakayajyana mu bwihisho cyangwa se n'ibindi bintu bagasa ndetse ntabiyibye. Kubera yuko byasaga nk'aho uyu munota icyo nge nabona navuga ntabwo amata gihawe agaciro, ahubwo twebwe twamaze kubona amata kuyambuka muri Kongo cyangwa kuba amata ari mu Rwanda muri aka karere kacu ka Rubavu ameze nk'urumogi. Uko nge nabifata nabyita, kuko urabona umuntu utwaye ijerekani ry'amata ugasa n'umuntu wikoreye umufuka w'urumogi, bigaragara ngo amata ariyo yarangije guteshwa agaciro muri Rubavu.
Gentil, mugume kuri telefoni, reka dufate abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Manase, mwiriwe neza? Manase, mwiriwe? Mwiriwe Manase. Manase ndibaza ko tumubuze kuri telefone. Sifa turi kumwe? Sifa muranyumva cyangwa Harerimana? Sifa mwiriwe muranyumva? Ndibaza ko tubabuze kuri telefoni, tubibutse ko iyi muva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga, aho uyu munsi twagarutse ku cyemezo cya Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda, icyemezo kibuza amata gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro. Benshi mu bavuga ko babangamiwe n'icyo cyemezo n'abagemuraga amata bayajyana i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'abayagemura bayavana mu Gishwati aho bita abadongi, bakaba rero batabaza basaba gukomorerwa. Twagerageje gutumira abayobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi, bamwe batubwira ko icyo cyemezo cyafashwe badahari, abandi ntabwo bigeze bitaba telefoni zabo zigendanwa cyangwa se ngo basubize amatelefoni yacu. Ibi rero nibyo turimo kuganiraho kuri telefoni. Twari kumwe na bamwe mu bagize koperative Amata y'Iwacu, turi kumwe na Etienne Harerimana. Uranyuva?
Ndakumva cyane.
Mukanya, turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro cya none muri Isanga, ariko hari ikibazo narimbajije Gentille mubaza ngo icyemezo kijya gufatwa, mwigeze mugirana ibiganiro na leta kugira ngo muyigezeho ibitekerezo byanyu nayo ibabwire ibyo yifuza gukora?
Murakoze. Ubundi akarere katumije inama, ariko batumiza amakoperative. Bamaze kubatumiza bababwira yuko hafashwe umwanzuro yuko nta mata azongera kwambuka ajya muri Congo, ahubwo hawe igihe ngo babatumye. Ndakeka ari nko ku itariki 30 nibwo babatumye z'ukwezi gushize. Babwira ko ku itariki 5 amata ntayo azongera kwambuka. Urumva rero ko ni ikintu cyari cyashyizweho, bababaje babwira yuko ari itegeko ryaturutse hejuru muri Minisiteri ko nta kindi bagomba kurenzaho. Ubwo ni ukuvuga ngo bo bashyize mu myanzuro ya Minisiteri yakoze. Muri ibyo ngibyo rero ni ukuvuga yuko muri twebwe nta kintu twari tubiziho, nibura ngo tugire umwanya wo kubiganiraho, ndetse wenda baduhe n'igihe cyo kuvuga wenda ko twaba twagiye twakurikiye amakusanyirizo. Ubwo rero uyu munsi wa none rero icyo njye navugaho, navuga ko byaje gitungura, ntawe ugeze abimenya kuko byaje nta n'integuza y'igitwigeze tubona.
Kuri telefoni dufite Kabila. Wiriwe neza?
Mwiriwe, mwiriwe.
Uri hehe?
Ni sekire.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyangwa none ngo kunganira abo bantu b'amata, ubundi igoma cyangwa abo bagimo amata bo babona hari impact byate cyangwa nuko nuko Rwanda rushaka kuba guhagarika ayo mata? Ikindi kibazo halo,
ndakumva.
Ikindi kibazo, ese abo bantu abo banyarwanda ko babahagarikiye akazi bo barabona babaho gute? Leta ni ikiri kibasayidira mu by'ukuri bagira ibyo bumvikana n'ibyo nabo bantu b'amakoperative, basi barebe ko bahuriza hamwe, urebe kwigoma twabona amata tukinywera, nabyo byaba ari byiza pe.
Ubigoma wowe?
Pardon?
Ubigoma?
Igoma ndatembera cyane.
Urakoze cyane. Reka.
Pardon?
Ne komeza.
Ikindi mu by'ukuri leta leta ni habo bantu bagemura amata agaciro, bagemura amata igoma, kuko bari gushakisha ubuzima, bari gushakisha avenire y'ejo hazaza. None se badakoze barabona babahugute mu by'ukuri. Merci journaliste.
Asante sana nawe. Sifa, wasubiza ibyo bibazo by'uyu mukunzi wa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane. Yendemezanya nawe hari yenda nuko nimbe vuga biragaragara nk'aharanga ari amarangamutima yo kuba njye akazi kanjye gahagaritswe. ariko kugeza ubutwe bw'ikibazo dufite ntabwo turwanye gahunda za leta. Niba gahunda za leta ari uko amata ajya ku makusanyirizo, amata akakirwa avuye ku makusanyirizo, niba bigaragara ko koko ari gahunda ya leta amata najye ku makusanyirizo tuyahakure, ariko duhabwe uburenganzira bwo gucuruza. Ntabwo twe turwanye gahunda za leta, kuko biriya ni byiza, bidufasha kubona amata mazima yujuje ubuziranenge. Wa mugani nanjye ubwanjye naho nyacuruza mu kafetari y'umunyanywa amata akavuga ati aya ni amata. Ibyo ni ibintu byiza cyane, ariko twebwe icyifuzo cyacu nk'abacuruzi nubwo turwanye kuvuga ngo wenda ngo amata nazamuka agaciro, oya, amata niba yazamutse ntibigaragare guhera ku makusanyirizo, ko kuyikusanyiriza bituma menya igura 300, nanjye ndamenya ko ndi buyijyane ku isoko, naho ndi buyahe nawe aramenya ko ari buyacuruze. Ibyo na nubwo bindeba, ariko ntiduhabwe uburenganzira bwo gukora nk'uko twakoraga. Yenda igiciro nikinanira, nkabona ko nari n'imbogamizi iriho nkananirwa, nzaba ninaniwe, ariko ufite isoko ribishoboka akomeze akore ubuzima bwe bukomeye, kuko bamwe dushobora kunanirwa tukajya mu bindi, abandi ubuzima bugakomeza. Ariko ko mwe munsi wagarutse ubuzima bw'abanyamata, ntabwo byoroshye, ntabwo napfa kubibonera ubusobanuro. Twese muri rusange ntabwo byoroshye.
Ntabwo
rwose ikibazo cyo kuvuga ngo amata yazamuka ntacyo kidutwaye. Nibayashyire ku makusanyirizo dukore nk'uko twakoraga. Yewe njye uzateka amata atavuye ku ikusanyirizo, ko nzaba nshaka kuri iki giciro, rwose twemera gukatirwa ibihano. Kuko niba ndi bujye kwikusanyiriza ngakuraho amaritiro, baramenya amaritiro nakuyemo, imodoka izayagemura ikwandikira amaritiro wagemuye, bivuge ngo bashobora kunkorera kontorole bikagaragara ko nta mata nigeze nkura ku rundi ruhande. Amata nanze ku makusanyirizo bashyireho igiciro bashaka, nanjye ubwo nzayagura, menye uko ndi buyagurishe ku isoko. Ariko nta byo kuvuga ngo amata ntiyemewe, ntiyemewe gucuruza, nta muntu runaka wemerewe kuyacuruza. Oya rwose, niba dufashe icyo kintu kiveho, amata twemererwa kuyacuruza, bashyireho igiciro bashaka twese tuzayagura, ko ubwo bwo kuri tere hose, haba no mu makafetari yacu mu Rwanda ndetse n'icyo gihugu cya Congo, bazamenya ko amata yapanze bayagure, cyangwa se byibuze kuzananirwa azinanirwa, ariko bitavuze ngo abantu bose baranirwa muri rusange.
Mu masegonda make cyane, icyo usaba leta ni iki?
Njye icyo nsaba kimwe gusa, nubwo utambwira ngo kondisiyo, ni ukuvuga ngo twebwe ibintu bitworoheye. Urumva ko niba muri make ni ukuvuga ngo Mukamira inzira ntihari, iri mu majyaruguru cyangwa se yenda iri mu nkengero simbizi, ariko urambwira ngo umuntu ugiye kumupaka igisenyi agacuruza amata ari uko avuye kuyazana ku Mukamira, icyo kintu niba ikize bajya kubitizonda batuze kwa mugani, agaciro ari ukuzamura amata, amata nazamurwe kandi amata ashe ku makusanyirizo. Icyifuzo cyane mfite ni uko twateka amata avuye ku makusanyirizo tukagura ku giciro leta yashyizeho, natwe tukagurisha dukurikije uko twaguze, ariko ntiduhaze akato ko kuvuga ngo amata azajya ku ruganda gusa, n'ibindi ni kibibazo. Kuko kugeza ubu niyo ugiye kugura amata hano kuri tere, litiro ihagaze amafaranga 600, na hano ya amata yemewe urabona ko ari kunagendaga mu matagisi, ugasanga amata nko muri gare cyangwa se ku mihanda. Buriya bujerekani ntabwo bukihaba, haba amata ngo y'urwo ruganda rwo ku Mukamira, litiro barayigurisha amafaranga 600. Nyine ngiye ngira ko ndi umucuruzi, ariko nk'umuntu w'umworozi uzafata litiro akayitangira amafaranga 100, nk'uko byavuzwe ku mworozi ni amafaranga 100, wa muntu bavuze ye nk'umudomino na mwaburi y'izina, ni ukuvuga ngo ni wa muntu ubundi hari umworozi, akaba wa muntu ugenda akagura amata kuri wa mworozi ari we uyazana ku ikusanyirizo, noneho inanga atwite umudomino aragenda ayagurisha amata ye y'inka ze kuri litiro amafaranga 100, yaza hano kuri tere ayagura amafaranga 600.
Sifa Esteri, turagushimiye cyane kubw'aka kanya waduhaye kugira ngo tuganire no kuri icyo kibazo kijyanye n'icyemezo cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kibuza amata gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro. Mwakoze cyane. Nshimire na Etienne Harerimana, nawe wakoze cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Nshimire na Gentille, nshimire namwe nshuti mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Gusa nongere nibutse ko twagerageje gushaka cyangwa se gutumira abayobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo nabo bagire icyo bavuga kuri iki kibazo kijyanye no kubuza amata gusohoka mu gihugu atongerewe agaciro, ariko ntabwo twababonye ku matelefoni yabo agendanwa. Shimire nshuti mwese mwaduteze amatwi muri studio ya Karindwi Washington DC, mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.